Naleti nde wamya kanshinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo
the industry
naleti nde wamya kanshinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo naleti nde wamya Kashinde kusebanya maybe Nganalite kenye Nalelonga tulipamo oh. Nashibu kolu chelo Kamposhe vana bwalia Mwashibu kashani mweva nesu Owe Nasanga naba shimpa mushiku Nefilamba file lukuta Vale mwone kinkumba bulili Elo batila Neibu kisha bashi junya Ala naleva shupa Lelo nshaishive na kalia iyo Ketimba mwaneno mukashana Nishina vunduka Edia na walia aikele panshi atile Naleti nde wamya Kanshinde kusebanya Maybe nganalite kenye Nalelonga tulipamo Naleti nde wamya Kanshinde kusebanya Maybe nganalite kenye Nalelonga tulipamo Alana Kwete kubulema, na lechi tefya musevanya I was so fast
Ukubutu kilo kukonkuluda
Ilo naliko sele kufitala, nshale fayo kukontololwa Lionse finevo kusasuka, napa shilingi lile ponse Ala nshali uwai chefya, namba mwone ni nevo vansha Ndanali shibe, ndanshile lila lelo nukulanda ati Naleti, nde wamya, kanshinde kusevanya Tulipamo naleti nde wamya kashinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo aleti fikanse fyo banshila lelo banshila fikanse fyo banshila lelo oh aleti fikanse fyo banshila lelo banshila fikanse fyo banshila lelo oh Kanshinde kusebanya maybe nganalite kenye nalelonga tulipamo